upendo wako kwangu mimi mashangaza miujiza na maajabu tele mashangaza wanyama wako ndani baba washangaza milima na mabonde inaimba mashangaza wanyama na wanasema wewe mashangaza
Oh,